She say she don't want nobody, nobody. Alright, and now for this Kiara. Oh, she say yes, go daddy, go daddy. Kwanza mtoto naka cutie fessy, wow. Nabario chumba ntaipeleka kwao. Kwanza stakia tawe wenye meet and down. Toto no key, so slay, yondo mama lao. I love food. Toto na mshipshipana. Ilo gusa sayo minyama nyama. Naka mwili kangu ila ndo tunaendana. Pole yenu mnosubiri tachana. Uyo mtoto mina mpende mpaka basi. Right. Simu zake sasa baby when you coming back. Hapo na bidi nende kibati. Mana mtoto anitaka mikasi.
Mapenzi, the first thing he said to me, I look in his eyes, hell yeah, I am in here, king, treats me like a queen. Peleka, peleka, ni moto anaweka, na kwake mefika, ain't touching nobody. Knows every piece of my body, ananeka on his corner, ananbeba, ananbeba, ni fresh, wana twona. Ananipenda, nampenda pia, he takes care of me. Tulit na nwashia, gangsta chick, gangsta love, nampatia. So no questions akuna, moyona nankuna, nobody.
Nobody,
yeah. My bestie. Oh, nobody, nobody. Hakuna mambo za uchawi, no chale. We ungare, jo ulale. Jo kwa mchapa kazi ni kumare. Oh, no worry, nilichapa sorry. Niku matawe za juu ni mibai ngori. Pasi niki pasi wasi nafunga magori. Tunalea ubori, si mamtori. Minakula asiri ya native body. Niko active, yani kama wake up calling. Kuna fare na nyapili ya sukari yane. Wivu ndo naleta mandugu tukami ane. Tusigonge ane, tombe ane. Tombe mpake likapu wa achane. Tutembe wakitufora wa simame. Embu tuende tuache kunyuma wa gombane. No, no,
nobody,
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 nobody.
Yo,
nobody.
Story yangu ya mapenzi itanza na wewe, yeah. Kwa mana kama mwingine hakuna,
true.
Na mwomba Mungu akutunze kwa jili yangu daima milele,
yeah.
Za kwako zote mali nazo chuma so chuna. Kwa kifupi unantosha,
true.
Swaz kuso ex wangu kantoka, kuto niniombea kama mwamposa,
preach.
Na ndo sababu ya kukungangania unankosha.
Woo.
Kama kuzama tumezama wote kina cha mita tisini,
yeah.
Ikuwezekana sana nife mimi
nife
mahaba
mimi.
Give squeeze ni machache yetu mnipanini na mambo yetu ni ya chini chini. Nikikauliza unaisi tuneza kwa chana utasikia no daddy,
no.
Nitake nini said your hot body. Wanga wakosi watatuzushia ila wetambua na kupenda. Na hakuna te kupenda kuliko mimi ndoma na nobody.
Nobody, oh, yeah.